Ifatu Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, ndabasuhuje aho muri hose mutwumvira, haba kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone zanyu zigendanwa. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ni Papa Francisco. Kuri uyu wa mbere nibwo asoza uruzinduko rw'iminsi ine amaze iminsi akorera mu gihugu cya Iraq. Iraq iba igihugu cya kane cy'abayisilamu Papa Francisco asuye, nyuma y'igihugu cya Turikiya, Misiri na Emira z'Abarabu zunze ubumwe. N'uruzinduko rusobanuye iki? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiriye na Professor Omar Kalfane wo mu idini ya Islam kandi ari naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye na politiki mpuzamahanga kandi akurikirira hafi cyane imikorere y'idini ya Islam. Yabanje kumubaza uko abona uruzinduko rwa Papa Francisco mu gihugu cya Iraq.
Umuntu yavuga ko Papa Francis ari umuntu ufite, navuga ko afite intekerezo muri Kiliziya Gatolika, reka mbyite ngo intekerezo y'ubworoherane yo gushaka ko amadini ku isi, abayisilamu, abakristo, abayahudi ndetse n'andi madini yandi, ariko cyane cyane nk'aya atatu mvuze, kuko agira izina bita mu Cyongereza monotheism, bivuga ngo ni amadini ahuriye kuri Aburahamu,
ku buryo yemera n'Imana imwe,
yemera n'Imana imwe. Ku buryo rero muri urwo rwego Papa Francis ni umuntu ufite iyo ntekerezo yuko abantu b'isi bahura bakaganira bakabana, nubwo haba hari ibibatandukanye nyine muri izo ntekerezo z'amadini zaba zinyuranye, ariko we siko abibona rwose, abona yuko ndetse hari n'igitabo yanditse mu minsi yashize kigaragaza ko abantu bagomba kubana. Ubwo rero navuga ngo uruzinduko rwe nango si urugendo rwe muri Iraq, icyo rugamije nk'uko rumaze kwivuga rugamije gusaba abayobozi ba Iraq, gusaba abayobozi b'amadini muri Iraq, ariko by'umwihariko nk'uko mubizi burya muri Iraq abashiyite na bafite majority nubwo atari nini,
nibo benshi ugereranije uko nabirebye hirya no hino ni 60% naho abasuniyete bakaba 33% mu bayisilamu bose, ariko twibutse nyine ko na Iraq ari igihugu gituwe cyane cyane n'abayisilamu, nk'abaturage bayo 90% ni abayisilamu.
Ibyo ni ukuri, nibyo nari ndimo mvuga. Ikigaragara ni uko Papa icyo ashaka, arashaka ko leta ya Iraq ikuriwe nyine n'abayisilamu cyane cyane b'abashiyite, ko byibura yashaka uburyo irebera hamwe igitandukanya abasunite, abashiyite, abakristo bose bakaba abaturage ba Iraq, aho kugira ngo bagende bibona mu cyo bari cyo cy'amadini.
Tutibagiwe n'abakurde nabo ariko nabo bafite ibibazo muri Iraq.
Abakurde nabo bafite ibibazo muri Iraq, ko barafite n'intara zigenga mu majyaruguru ya Iraq. Ibyo byose ni ibintu ubona cyane cyane, urabona uriya Papa Francis akijya ku buyobozi bw'inteko nkuru nango se bwo kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, hari ibintu byinshi yagiye ahindura nango se yifuza ko byahinduka, nubwo bimwe bisa nk'aho byagize bimugora. Muribuka ko mu minsi yashize hari umwe rwose muri bariya bakardinali bakomeye ukomoka muri Afurika, muri kiriya gihugu bita cya Guinea Conakry, yariguye
ni Kardinali Sara.
nta kwegura kwa kardinali sera ntago bivuga ko igihe cyari kirangiye cyo gutanga umusanzu muri kiliziya gatolika nuko kardinali Sarai yari umuntu uyoboye icengeza matwara rya kiliziya gatolika ku isi abifitemo wa murongo twita conservative wa murongo usa nkaho utsimbarara cyane ku mahame ya kiliziya gatolika ya kera atemera ihindagurika nango se ku buryo yahinduka mu buryo bworoshye aho rero ntago yahuzaga uwo murongo na Papa Francis ari nayo mpamvu yeguye Papa afite rero uwo murongo wo gushaka guhuza abantu ku isi kimwe mu bimugenza muri Iraki nicyo ngicyo ndetse urumva ko yagiye mu rugo nka Egypte ajya mu rugo nka Turukiya ajya mu rugo nka Emera z'Abarabu nko muri Egypte buriya Egypte hari ya mosque bita El Azhar
ikomeye cyane ku isi rwose
ni mosque abahanga bavuga ko ihagarariye abasunite ku isi kandi abasunite nibo bayisilamu benshi nyine mu idini ry'abayisilamu ubwo Papa yagiye rero basinye amasezerano nango se nabyita inyandiko iyo igamije guhuza amadini uburyo yakoroherana uburyo babana nk'abavandimwe nkeke ko ari nacyo yenda bashaka gukora muri Iraki yenda guturagiraho mukanya
nuko reka twihuta ahubwo tuvuge iki kiganiro azagirana mbese azajya gusura Ayatora mukuru Ali Sistani Inajaf umusaza w'imyaka 90 utajya ugaragara muri rubanda wiberiwe gusa ariko akaba yemewe cyane akaba bamwumva cyane abashite baramwumva cyane bo muri Iraki no kwisi ese ntabwo byaba ari ugushyigikira Ali Sistani ugereranije n'abariya bashite bari muri Iran bategeka Iran ba Ayatola Khamenei n'abandi
ndikene duhere kuri icyo cyambere rubuze ko ari uwo imam mukuru nango se umuyobozi mukuru Ali Sistani w'abashite ndeka duhere kuri icyo umwanya we wo kubatagaragara cyane muri rubanda nango se ngo yereka abaturage buriya afite ibintu bita mu Kingereza school of thought ni ukuvuga intekerezo ziwe bwite ashyira imbere ni umuntu udashaka kujya mu bintu bya politiki ntabwo ibitekerezo byiwe bimuganisha mu gukora politiki ibitekerezo bimuganisha mu kuvuga ibintu bijyanye na iyobokamana agashyiraho intekerezo uburyo abashite bagomba kuba ku isi uburyo bagomba gusenga uburyo bagomba kwiyongera izo nizo ntekerezo ziwe aho rero atandukanye cyane nk'uko aruvuze n'abayobora abashite bakomeye barimo na Ali Al-Khamenei ntabwo bahuza ibitekerezo muri Irani kuko bo urabona
bo bashaka isilamu ya politiki
bashaka isilamu ya politiki binagaragarira muri iriya structure iriya nyubako y'ubutegetsi yo muri Irani aho usanga bafite perezida utorwa navuga ko buriya perezida wo muri Irani nicyo gihugu kimwe mu bihugu umuntu yavuga by'abayisilamu gifite kigira amatora akomeye kandi asa nkaho yizewe noneho ariko hejuru gatoya ya perezida hakaba uriya bita supreme leader umuyobozi w'ikirenga aho rero niho bipfira kuko usanga nyine ijambo rya nyuma ari burifite nubwo hari wa muperezida utorwa n'abaturage ariko wawundi udatorwa uri aho ngaho ufata ubuyobozi nyine mu rwego rw'idini ugasanga niho ufite ingufu nyinshi aho rero niho Ali Sistani we atahura cyane na Irani kugira ngo tugire n'icyo tuvuga kuri Ali Sistani kugira ngo abantu bamwumve neza buriya nawe ni umuyirani ni umuyiraka ari gukomoka muri Irani ariko akaba ari umuntu rero ukomeye nk'uko wabivugaga ni umuntu ukomeye kuko yenda tunagiranyije buriya urabona nk'uko usanga kiliziya gatolika igira amaseminari yigisha abantu bazavamo abayobozi mu idini gatolika Ali Sistani afite ishuri nawe rikomeye cyane aho najya rikomeye cyane ku buryo ni ishuri ripingana muri Shia ripingana n'iryaho bita Komu ni ukuvuga Komu nayo ifite iyo muri Irani ifite ishuri rikomeye cyane ry'abantu biga kugira ngo bazakore iyobokamana ariko iryo shuri rya Ali Sistani riri najya rirakomeye cyane ku buryo n'iryo abashiye bo ku isi basa nk'aho niho bavoma ubumenyi mu kogagiza nango se
mu kogeza yebwiriza ubutumwa ry'abayisilamu nubwo none papa kuri yego ni ikiganiro cy'abantu babiri gusa ntabwo ari ikiganiro mbese cy'abayobozi papa yavuze ko ari ukujya kwisurira gusa umuntu nkaho wajya kwisurira inshuti ubwo ariko none se nyir'ubutungane sisitani ko adakunda ibyo bya politiki nubwo yego ari ikiganiro cy'abantu babiri gusa bigana n'inshuti ariko papa we ni umunyapolitiki
nibyo papa n'umunyapolitiki ubundi ikigaragara papa akeneye kuri uriya muhima mukuru ari sisitani amukeneyeho kukwereka abayirake iyo shusho yuko papa nk'umunyepolitiki yahuye na Alistani nubwo barimo kuvuga ko ikiganiro cyabo kizaba ari private kizaba gisa nk'aho kitari mu rwego rwa politiki na Alistani ubwo akaba ari umuntu nyine utari umunyepolitiki ariko Alistani afite ingufu zikomeye afite ingufu zikomeye haba muri Iraq haba ndetse no muri Irani mu baturage pano muri leta haba no ku isi n'umuntu ufite ingufu zikomeye muri community mu mashyirahamwe y'abashiti kubera ko ndibuka muri 2014 ubwo IS bari abantu barwanyaga ubutegetsi muri Iraq na Syria
tubita umutwe wa Kiislamu umutwe wa leta ya Kiislamu yego
bagamije gushyiraho za leta za Kiislamu none ukuvuga ngo ikibazo cyabaye gisa nkaho cyari cyago bari barimo bafata ahantu henshi twarabibonye mu nyamakuru biragaragara ko bari bafite ingufu ariko ari Sistani yakoze disikuru muri nke yakunze kuvuga aravuga ati ahamagarira urubyiruko rw'abashiyike guhaguruka kurwanya abo bantu bavuga ko abasore bose n'inkumi bahagurutse bakajya kurwanya nyine IS ndetse no muri 2019 hari abantu bigaragambyaga muri Iraq kubera ibibazo bya politike noneho abanyedini baramwite baza bati nyamuneka reka guceceka hagura kugira icyo uvuga kugira ngo ibibazo birangire yaravuze gusa disikuru yiwe ntoya hanyuma uwari minisitiri w'intebe yitwa Edil Abdulmahed arigura kubera ko byagaragaraga yuko umurongo ariho nawe utari ukomeye muri politiki yo guhuza abayiraga icyo rero navuga papa Francis amukeneyeho iyo sura y'umunyedini noneho ariko nanone ikindi burya kirimo kinakomeye nuko muri uwo mwaka 2014 abakristu benshi hafi navuga majority barahunze kubera
bo muri Iraq ntambara
nyine yo bo muri Iraq bahungira muri biya bihugu byose bituranye na Iraq za Jordan za Syria za Lebanon noneho muri uko guhunga rero ubu abahanga mu gusesenguramo kuvuga yuko papa Francis aragira ngo atange iyo message ari kumwe na atange ubwo butumwa ari kumwe na Sistani noneho bahe ihumure b'abakristu bari hirya no hino bo muri Iraq ku buryo bagaruka bakagaruka mu gihugu cyabo bakabana n'abandi abo basunite nabo bashite n'andi madini n'abakuru bakabana nk'aho abayiraki kuruta uko bakwibona mu madini bari
Dr. Arfan aravugwa yewe arareko ntashira nagira ngo duhindire ahangaha rwose ngushimire cyane urakoze rwose
ndabashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi na Professor Omar Kalfani uri naha muri leta zunze ubumwe za Amerika ukurundi ruhande twagerageje kuvugana n'umwe mu bapadiri bakurikira hafi ibijyanye n'imikorere ya Vatican ndetse no gusesengura ibijyanye n'amadini uwo ni Padiri Venuste Nguyeneza ukurikenera hafi bijyanye n'ibyemezo bya Kiliziya Gatolika ku isi ubu ayobora paruwasi ya Mutagatifu Francisco wa Assisi iwaterero mu Bubiligi asanga urugendo rwa Papa Francisco muri Iraq rugamije gushimangira gahunda yo guhuza amadini no gushakira hamwe icyayahuza yaganira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu rw'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza
Padiri Venuste Nguyeneza kaze neza ku ijwi ry'Amerika
amahoro cyane
urakoze cyane kuza muri kino kiganiro dusangira ijambo n'ubwa mbere umushumba wa Kiliziya Katolika asuye igihugu cya Iraq ruya rugendo urarubona ute
urugendo rwa Papa Francisco agiyemo n'urugendo rwo kugira ngo ahumurize abe amizero cya gihugu kimaze igihe kiri mu ntambara kandi rero ashobora nyine no guhumuriza no guha amahoro na amizero abakisitu bariyo kuko ni mu bihugu bya mbere byakiriye inyigisho ya Yesu Kristu ni mu bihugu bya mbere kiziya yavutsemo ariko rero hagati aho ngaho abakisitu bakaba baragiye bagabanuka kubera no gutotezwa.
Ni iki cyatumaga abakristu ba Iraki batotezwa ahantu bagumbye kuba bariganje kubera ko ariho batangiriye?
Kuko hagati aho ngaho hajemo nyine cyane cyane dini ya Isilamu, hanyuma rero basa n'abo bababwira ko batari mu mwanya wabo, cyane cyane rero hajemo ibyo bita Islamisme. Nabwo ari ukuvuga ko ari idini ya Islam, ariko rero hari abantu b'abaheza nguni, umuntu yavuga gutyo baba Islamiste, abo ngabo nyine ni bo batotije kiriya nk'igihe cya Saddam Hussein. Saddam Hussein igihe cye abakirisitu bari miliyoni na 500, ari ukuvuga 60% by'abaturage, ariko hagati aho ngaho nyine haje mu biriya bya Daesh, byaje mu biriya bya Eta Islamique, ku buryo ubu ngubu hasigaye hari abakirisitu 400 gusa. Akaba rero byerekana ko kiriziya yabo njyewe muri kiriya gihugu ari kiriziya y'abantu bahowe Imana cyane.
Birumvikana ko bagabanutse cyane. Wagira guti kijyanye umushumba wa kiriziya Gatolika ni ukujya gushyigikira abakristu bo muri Iraq, ariko hari no kujya kureba abo bandi batari abakirisitu kugira ngo baganire.
Kuko nyine Papa Francisco mu bintu yiyemeje ntabwo ari we wenyine n'abamubanjirije, kuko icyo nakubwira ni uko Papa Yohani Pahulo wa kabiri yari yarashatse kujya muri Iraq mu mwaka w'2000, igihe habaga yubile ikomeye y'imyaka 2000 kizibutse, ariko icyo gihe ntibyashobotse kubera amahane, kubera umutekano muke wari mu gihugu. Papa Francisco rero agiyeyo no kugira ngo nyine garagaze inyandiko agihagaze mu bintu yanditse byerekana ko tugomba guharanira ubuvandimwe, kuba babandimwe, inyokomuntu bose, abantu bose inyokomuntu twese, cyane cyane rero noneho n'abanyamadini ko turi abana b'Imana imwe, turi abavandimwe.
Tubwire muri makeya iby'iyo nyandiko ya Papa ivuga ko twese turi abavandimwe. Birumvikana ko ariyo kwari bwo ubutumwa bukomeye ajyanye muri Iraq.
Iyo nyandiko rero yayise twese turi abavandimwe, fratelli tutti. Ni yabikuye kwa mutagatifu Francisco Assisi. Wigeze kujya igihe habaga ibyo bita kuwazada, igihe abakirisitu nyine barwana n'abayisilamu. Rero aho ubu ajya gushaka uburyo abonana n'abayisilamu kugira ngo nanone nyine agaragaze nyine ko twese turi abavandimwe, duhujwe n'Imana imwe. Papa rero Francisco iyo nyandiko yayanditse umwaka ushize, yayisinye ku itariki ya 3/10 umwaka ushize, bucya haba umunsi wa mutagatifu Francisco Assisi, ubiteka ku itariki ya 4/10. Ni ukwerekana nyine ko icyo ashaka ni uko abantu twumva ko ntacyo tugomba gupfana, cyane cyane nyine nta bintu by'amahane byo kuvuga ngo ndabikorera Imana, tukitwaza Imana kugira ngo habe amahane. Ibyo bintu nyine ntabwo ari byo, ariyo mpamvu nyine ashaka ko kuzabonana n'uriya Ayatola ukomeye cyane muri Iraq nyine,
Ali Sistani.
Bafitanye gahunda yo guhura, ni ibyo ngibyo bimujyanye.
Kuba agiye ku butaka bwa Aburahamu wahuzaga Abayahudi, agahuza Abakirisitu, agahuza Abayisilamu, bwira bumva ijwi rya Amerika icyo utekereza azaganira na Ayatollah Ali Sistani.
Ni ubuza Abraham rero nabwo kuvuga kwa Abraham abahuza ayo madini ahubwo ni we se amadini. Abraham ni wabyaye Ismail ni wabyaye Isaac. Abayahudi bamukomokaho kuri Abraham, abakirisitu niwe bakomokaho, abayisilamu niwe bakomokaho. Abraham rero ni umubyeyi, ni umukuru wa mbere wa twe twese. Mu byo numva azavugana nyine n'uri ya Ayatollah Ali Sistani n'ubwo buvandimwe nyine bugomba kuduhuza tugahura, mbese no gusenga gusengera hamwe nabwo ari uguhura gusa kugira ngo abantu bavuge iby'amadini nyine bavuge ibyo bemera gusa no guhura abantu bagasenga. Abo rero ndumva naho yashyira mu buryo Yohani Pawulo wa kabiri ibintu yakoze nyine hari umunsi iteka wo gusaba amahoro de journée d'assise niko babyita umunsi bahurira assise yabitangiye ahuza amadini yose ntabwo ari abakirisitu gusa n'abayisilamu n'abayahudi n'ababudiste baraje amadini yose yaraje kubera nyine ko ni ukugira ngo isi yose yumve inkomoko muntu yose yumve ko turi abavandimwe duturuka ku Mana imwe. Imana imwe niyo twemera nakumira mu muryango umwe nta mahane yagumye kwabo twagumye kumvikana.
Kenshi abantu bakunda kuvuga ngo biroroshye kuvuga ariko kubikora bigakomera. Wakumvuga ngo duhure dusenge dusengere hamwe birumvikana, uri umusaseredoti na kazi kawe, ariko unyemerere nkwibarize nkawe nk'umupadiri w'umugatolika, padiri mukuru wa paruwasi ya Mutagatifu Francisco w'Assisi, wigeze na rimwe wemera yuko abayisilamu n'urugero basengera cyangwa se basengerwa muri kiliziya yawe?
Hano rero aho ntuye ntabwo bahari benshi, nta moske ihari, ntabwo tubona mu gihe cyo guhura. Ariko rero ndakubwira ko hari ubwo abantu b'inshuti z'umuyisilamu amaze gupfa basabye ko duhura tukavuga isengesho kigirwa narabemereye turarivuga
murivugira muri kiliziya yawe?
Muri kiliziya rwose, muri kiliziya. Hanyuma rero hari agakipe nashinze hano kugira ngo tujye tuvugana ibibazo nyine byerekeranye n'idini, byerekeranye n'umubano, mbese uko abantu tugomba kubaho. Hari umwe rero twigeze kumara amezi ahagije dushaka abantu baturuka mu madini bakatubwira ibyo bemera n'icyo bemera. Icyo gihe rero hari twagize igihe nyine cyo kwakira umuntu w'umuyisilamu batubwira iby'ukwemera kwabo, uburyo nyine isilamu nyine imeze. Icyo gihe byaradushimishije nabo nyine kuba twahari umuteze amatwi.
Dusubire inyuma gato ku biganiro bya Papa Francisco na Ayatollah Ali Sistani. Ugenekereje ni ibihe byemezo ubona bakwiye gufata mbere muri ibyo biganiro n'ayo mahuriro y'amadini yose?
Icya mbere numva ni uko nta bintu by'urugomo bitwaje Imana. Nta muntu ugomba kugira urugomo yitwaje Imana avuga ko abantu batemera neza, batemera uko byumva, uko bishaka, akaba yajya gutema abantu, yajya kubarasa. Mu bintu cya mbere numva bazagiraho. Hanyuma rero nyine bakareba nk'uburyo haba za gahunda bajya bahura amadini kugira ngo nyine bagaragaze ko hari ubumvikane, bashaka uburyo bahuza imvugo n'ingiro kuko twese turi abana b'Imana imwe.
birumvikana ko guhura kwa Papa François na Ayatollah Sistani ni urwego ruri hejuru, ariko se uwo mwera wakwira gute hose? Birumvikana ko wowe wabitangiye muri paruwasi yaba, ariko se byakwira gute muri diocese, byakwira gute ndetse no mu miryango remezo, kugira ngo abayisilamu, abagatulika, abayahudi, ababudayishite n'abandi ayo madini yose asenyure umugozi umwe asenga Imana imwe?
Byashoboka kandi hashize igihe kitari gitoya hari icyo bita dialogue interreligieux, ni ukuvuga nyine ko amadini yahura akaganira akabonana akafata ibyemezo bimwe akareba uburyo yakoroherana, atari no koroherana gusa ahubwo yanafashanya yanakora afata imigambi imwe. Ibyo rero iyo urebye mu mateka hose nyine abantu bakunze gushaka cyane cyane bibatanya, ariko rero mucyo abemera Imana twagombye gukora nyine ni uko tugomba gushaka ahubwo ikintu kiduhuza, ikintu kiduhuza. Ubu rero mu bintu nyine ahubwo nakongeraho kuko Papa Francisco hari ukuntu bamwe batanamwumva ahubwo kuko hari imibanire nafitanye cyane n'umukuru wa Isilamu muri Kairo mu Misiri. Bahora nyine bahura cyangwa bakavugana kuri telefone, ndumva yarabitangiye, ariko ye wa mugane n'ibyo hejuru munduze mu miryango remezo muri za paruwasi naho twagombye kureba ukuntu dukorana tugahura tukagira igihe cyo kuganira ndetse no gusenga twagombye kubikora
ku buryo mu myaka iri imbere uzajya usanga abayisilamu n'abagatulika n'abayahudi n'abandi bose basengera aho muri paruwasi yawe muri kumwe,
cyangwa ahubwo tugahurira no muri muske.
Padiri Venuste Linguye neza, padiri mukuru wa paruwasi Francisco Wasize Iwatero mu Bubiligi, ndagushimiye cyane ku mwaka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Muri kano karere baravuga ngo shukrani.
Urakoze nawe shukrani. Urakoze padiri.
Shukrani.
Turagushimiye natwe Venuste Nshimiyimana na padiri Venuste Linguye neza, mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi aho yasobanuye cyane ibijyanye n'uruzinduko rwa Papa Francisco mu gihugu cya Iraq. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi, nongeye kubashimira kandi namwe mbasaba igihe cyose kujya mutugezaho umusanzu wanyu ku bibazo bitandukanye biboneka aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatwandikira kuri adresse yacu ya Facebook Radio yacu VOA. Ni ngombwa ko ibyo munyuramo, ibyo mubona, ibyo muhura nabyo mwabitugezaho natwe tukabisangiza abatwumva buri munsi. Ndabashimiye, mbifuriza kandi gukomeza kugira ubuzima bwiza aho muri hose, cyane cyane mu bihe nk'ibi isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mugira amahoro n'ibihe byiza. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Banyuranyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa